golle simoore sappo e nayi. Don e Iconium, Paul e Barnabas naati kadi e nder batirde Yahude en ngoni e halde ha jamanu kewdo gongdini e nder Yahude en e Grek en. Kono Yahude en salibe gongdinde be dillinibe ngona Yahude en be bonni berde mumen ha gummani bandiraabe be. Hono non Paul e Barnabas mbadi ton saha jon ina tugni e jomiraado ina kalda ciusal jomiraado ni ina settit kongol moƴƴere mum ina rokkobe baawde waddi maandeje e kawisaaji yimbe saare be pecci
be ngonani Yahude en be
be nelaabe be Yahude en be ngona Yahude en be fof e ardibe mumen genniyi leptude be e wardude be kaaji kono den be nani dum be dogane diwana likayun nder cehi listar e derbi e saraaji mum be ngon e habrudi ton kabaru moƴƴo gorko goto mo koyde mum mayi jibdinaada e mbofu ina joodino listar o meedani daraade o woni e hedaade Paul. Paul no futtine mo giti yi o mo jogi holaare sellineede o wiimo daandi dow
ummo daro e koyde ma
gorko giddi dari woni e yahdi nden yimbe be jii ko Paul wadi ko be gulli e likayona ankoore be mbi
Allahji jetti mbaadi yimbe kadi jippima feewde men
be nginniri Barnabas Seus be nginniri Paul Hermes sabu ko Paul jegino kongol ngol galle do Seus rewate ina wonno to natirde saari to cerno addi gay nyantiraadi tiindi e dame o yidno ko wadde sadak kanko e yimbe be kono de Barnabas e Paul nani dum ceeki ciomci mumen kadi ndogani hakkunde diddal ngal ina ngullo ina mbiya
onon kam ko mbaraton do ko ko woni minen ko min yimbe tan no monni addi min do ko kabaru mojo ngam wiide on yon goppu de bolle puyde tubone Allah gurdo takdo leydi asaman geej e kala ko woni nder mumen o e yontaji jawtudi woppi leddi di fo yo ndew labidi njidi ndenne dey o seraani e hollirde sifa makko golle makko moje o mon rokko on toboji asaman o mon nyammini on kala de keydi don o mon hebbina berde mon weltare
no be kaliri ni fof be debani haddi diddal gal wadande be sadak o caggal dum Yahude en gummi Antioch e Iconium kibi hakkillaaji yimbe be kambe fof be beddi Paul kaaji be ndasi dum ha caggal wuro sabo mi jaade ko maayde kono den almudi be ngari chatimo o ummi o naati e nder saare he jango e mum o yahde Barnabas derbe caggal nde be kabri kabaro mojo e nder den saare kadi be dañi don almudi yonbe be dutti listar Iconium wondude Antioch be ngoni e sellinde berde gongdinbe den cehi e be mbaajo dumen yo nyibe holaari ebe mbidumen ala e saga ndewen e lepti kewdi hade men naadi e laamu Allah dental gongdin be hen fof be mbaden dum hohobe ndebe tori be koori be ndesndibi jomiraado mo be gongdin o cagal dum be tacci pisidi be jetti pamfili be kabri kongul Allah ngol perge ndebe njortoyi atelier be njoli don e laana fayde Antioch do be ndesndano moƴƴere Allah ngam wadde golle de be timmini de nden be jettima be noddi dental gongdin be ngal be kabri ngal ko Allah rewini e mabbe ko fof wondudi e no uddi tiranibe ngona Yahude en be damal holaari be gondi do ne almubi be ha juuti seeda